abu hurayra ne yonent bi ne non kuy taxaw ko xamne jëkkeeram da faatu anam jigen jëkkeeram faatu amu ko taxaw ku koy taxaw ak kuy taxaw miskeen kuy defal da melni rek kuy jihad ci yoonu yalla mu ne sax yakana ne boku fetti wut te ca tegon ne koku mi ngi melni kuy fanane julli guddii du tayu du xamtalu melni itam ku baxo wor beccëk yépp du dox benn beccëk.